exclusive from MalawiChoose.com.
Yo Foxy, she picks it in fun at your Ziwik and the Baum. Zina yamba machibwana, dima shopa jinkana. Ife tiribe chikwama, ena wankatikana. Kupia tika sanja, kumase katika njanja. Osala kwa kutilanga, kutiyanga nira anda. Kufira ngati mlendo, kukala ngati zoba panda frenzo. Koma ndichi hopu gwira nchito, ana wapanga mabuto onse history. Ndenozi
katere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana.
Pano tiri kuntunda, tiku mata kumajambura video kunja. Zome sitinka jazo tikuja, siti yenda pansi nde tiri ndi nyumba. Kale yanka dutso pita, wasapata moni. Kuyimbo sa yanka foni, poduta manincha kuyika stozi. Pena ngati wongo pita Johnny.
Lelo holiday, Namibia.
Pop that champagne again, wazizi wa.
Siku timfuna kunena kuti mwandirira.
Uundi umbo ni wanga mpwanga, ndina shupika ndeno.
Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana,
zikatere itanana.
Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana,
zikatere itanana.
Ooh, thank God for life, thank God for everything. Cause body pon set pa mene yuwa, ali pon so wina wake ama pafuna. Ooh, thank God for life, thank God for everything. Cause body pon set pa mene yuwa, ali pon so wina wake ama pafuna. So no
zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana,
zikatere itanana.
Zikatere itanana, tere itanana.
Zikatere
itanana.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.